Insta gang bombers. Yeah, joka jemo veshesha in a bongo style.
God, yeah.
Nipe hadi nipaga kima pezi darling. Mazio sini waje nitalia da.
Watacheka wakiona tunachana mami. Waipishe nipepezi watamani hali. Nijanganye na mamizi niwe wako mami. Nabadu ni wako nani.
Maliza we.